waqtigeedaan. Waxaanu sii wadi doonaa inaannu la shaqayno dhammaan saamilayda Soomaaliyeed si aanu ugu doodno hirgelin hufan oo la hirgeliyo doorasho federaala oo nabdoon, laguna kalsoon yahay oo ay hoggaankeeda leeyihiin dadka Soomaaliyeed, taas oo ku salaysan wadar ogol iyo ballanqaadyadii uu sameeyey golaha wadatashiga qaranka. Bayaankan waxaa si wada jira u soo saaray howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM, Canada, Denmark, Djibouti, Ethiopia, midowga Yurub, Finland, Jarmalka, Urugoboleedka IGAD, Ireland, Talyaaniga, Japan, Kenya, Holland, Norway, Qatar, Sweden, Switzerland, Turki, boqortooyada midowday ee Britain, dowladda Mareykanka iyo qaramada midoobay.